tanasha, nitani tem tanasha. Mwani subiri ya nije, mwani subiri ya nije, mwani subiri ya nije, nitem tanasha, nitani tem tanasha. Ni checking na voka, ni checking na vyokam, ni checking na malindi ndo mitani na yoka. Nipate kwenye teli na longa na Uncle Tulu. Topiga miti kati kwa kilisha tanakuru. Mcheki huyu dem, kanambia naitwa Lulu. Ame freak na ujio wangu, joma na napiga nduru. Nimesha zama kwenye game, na wabamba kila sem. Nibyo na kwala kwala, niko juu ya maswala. Cheki straight to the point, sasa hii na gwara gwara. Straight to the point, sasa hii na gwara gwara. Mwani subiri ya nije, nipate kwa R&B, nipate kwa hip hop, pate kwenye crank wanasema mimi ni msupa. Nipate kwa R&B, nipate kwa hip hop, pate kwenye crank wanasema mimi ni msupa. My life, my style, my life, my style, my life, my style, my life, my style, my Tanasha, nitem tanasha, mwani subiri.